shout out to Vince on the beat, by the way. Ingoma nimefanya maboy na madiva, upendo spende wezi avoid ama niga, kipatia mboka siku enjoy na maliza, mazeni omono jona mjoy wa Hadija. Na mina need to prove no point for the media, go ahead and light a joint for this feature. Riders kutafuta coins ni mamita, na bank tinka siwa boy ni Anita. Kanaro wamenibadika jina Sonko, kogalo masi vili gimi ndio na control. Odi dance itambu istri ya zonto, na tambla itashikwa aje bila ubongo. Na kila nkichunisha debe wana turn face, tadhani wamo na manjege ama sansei. Niko zabi juu ya veve na machampes, haters na pair headache vile na run place.
Nasema mina kitari yoko paika mi my crew, kazi yetu ni kushinda nkubari, cause this my life and my rules. Tumeshika mtani kwa ghetto, majengo hadi Soweto, kana shika leo mbaka kesho. Mr. Tambla wapi kamweso, kamweso,
wapi kamweso,
wapi kamweso,
kamweso,
wapi kamweso,
wapi kamweso,
wapi kamweso,
kamweso,
wapi
kamweso,
wapi kamweso, wapi kamweso,
kamweso,
wapi kamweso,
wapi kamweso,
wapi kamweso,
kamweso,
wapi kamweso.
You didn't know Kwonko can speak another lingo, and I make it look simple. I'm a teen, this shit, just living it up. I got many flaws, let me switch it up. Umeshtuka misikai, na kizungu akiwa lie. Ni mwisho mwezi na jidai, leo na kunywa chupa, si kunywa divai. Leo sherehe tunapiga place ya nguvu, mali pombe na saviwa na tunjugu. Akianani leo nikishika mutu, my chick atenda kuku. Lamba chupo kilamba mutu, tupa luga kamata mutu, chuma mzuri ainaga kutu.
Heyo Kwonko buroga watu,
I keep it 100, me and OG, we blowing this money. Yeah, you know we run the streets, you know we killing this shit. Level up.
Nasema mina kitari yoko paika mi my crew, kazi yetu ni kushinda nkubari, cause this my life and my rules. Tumeshika mtani kwa ghetto, majengo hadi Soweto, kana shika leo mpaka kesho. Mr. Tambla wapi kamweso, kamweso,
wapi kamweso,
wapi kamweso.